Mungu nyakalaga nolaga gigita Jadwelo nonena kakwecho Jango madonge tinda chiemo Topanjo loro chalo pikuja Fimbo yambali ayu uwinyoka Shika ulicho nacho jika kamwe Fimbo yambali ayu uwinyoka Shika ulicho nacho jika kamwe Come
on, pesa kela Nairobi. Manyo pesa mano kela Nairobi. Wanu mauso ke kau ke going. Manyo pesa mano kela Nairobi. Manyo pesa mano kela Nairobi. Wanu mauso ke kau ke going.
Si ugopi kupiga hustle, kazi dito wajasho. Wake up then I grind on a daily. If you owe me money then pay me One thing you need to remember Don't mix business with pleasure If you do then you own a jicheza Make a move cause it's now or never Bila hela, bila hela Utabebwa ndogo saka hela sabunya roho Bila hela, bila hela Utabebwa ndogo saka hela Saka hela sabunya
Manyo pesa mano kela Nairobi Manyo pesa mano kela Nairobi Wandu mauso ke kau ke going Manyo pesa mano kela Nairobi Manyo pesa mano kela Nairobi Wandu mauso ke kau ke going
Kila wiki najikaza mashabiki hewa kuwapa Bada dhiki kweli ni faraja Ipo siku ndavuka daraja yeah. Usinione sina cheo Jube ya jana si ya leo Binadamu maendeleo Ya wajoki sumu mambo leo Oriti anadhi Mziki korotera Oriti anadhi Mziki amatera Oriti
Manu pesa mano kela Nairobi, manu pesa mano kela Nairobi.